hits me on the beat. Combination sound.
Moyo wangu mechaliwa kupenda, ina maana nikichukia na chukia naenda. Nafsi yangu na ufia kumizwa, ina maana nikiumia na umia na konda. Mara mapenzi kama geuka biashara, squeeze wengi wananunua, yule ulo mchagua kesho yake anazingua. Yesha geuka biashara, squeeze wengi wananunua, yule ulo mchagua kesho yake anazingua. Zile I love you, I need you, I miss you, kume misemo tu, ukweli upo moyoni. Zile I love you, I need you, I miss you, kume misemo tu, fulani andekeze kwa sana, nikisha mzoea mwezangu aje ni bwaga. Nisijelia
mazoea
nikaumia
mazoea.